Liberia jamana ukan tolantanro Samuel Canyon Do ni abiseka mogoba bisaba ninduru osigero de ba konna la fara teuteu nindo Liberia jonjon uya jigikana bla chamanchela ka ayiraka foko jamana tigia alebeka ngafali jamana tigi mutumbe ni oye Ellen Johnson Sirleaf ni sambi wolofla ani konontondo ni ale farafina muso folo ya kake jamana tigie samba fla ani duru wati la abina fanga jamana tigia di a fadinke George Weyama jamana tigi kwa Yei kalenki shen, jamana aleka saria sumba, unyemoga unyema Francis Corpo. Ako, ale yaka nyanamaya chama nke balontan, tera unkononala, konga bi. Ale bikanga sewa musoro, ko ani toshite kelenye. George Weah, nisan bi duru ani kelendo, dekera farafina tolantana foloye. Ka sanu jonjo masoro, samba kelen ani keme kononton, ani bi kononton, ani duru. Aya ireka fo, konu farala nyonka, ko jamana betanye. Konga kunu kla kla la ko atenanye ani ya muso muntoko ko kla ani akademisenu akoko aleka ni jamana tigiyan ko abina bla juruku juruku ani dungo juga okleli kono ko ye waleya ko ifuka ka keleka ban ko jamana furuba barakela ukanga saranyana masoro madam Sirleaf ni ale kuntena seki kambo tuguni jamana tigiya sarati were nofe flakofe bina fanga bla wakati mna asiraka ben ko jija ni farafina klebi yanfan jamana kono ni sigida keleye mogoba keme fla ani ba biduru o de bonne unina soro jijali koka ma ke jamana deun sagula baye ani fantanya o jugara kosebe kosebe.